Kalata yoyamba ya Paulo yolembera Timoteyo, chapitala 3. Mawu woona ndi awa: ngati munthu akufunitsitsa atakhala woyangʼanira, ndiye kuti afuna ntchito yabwino. Tsono woyangʼanira ayenera kukhala munthu wopanda chotsutsika nacho, mwamuna wa mkazi mmodzi yekha, woganiza bwino, wodziretsa, waulemu, wosamala bwino alendo, wodziwa kuphunzitsa. Asakhale chidakwa, asakhale wandewu, koma wofatsa. Asakhale wokonda mikangano, kapena wokonda ndalama. Akhale wodziwa kumasamala bwino banja lake ndi kulera ana ake bwino, kuti akhale omvera ndi aulemu weniweni. Ngati munthu sadziwa kusamala banja lake lomwe, angathe bwanji kusamala mpingo wa Mulungu? Asakhale wongotembenuka mtima, kumene kuopa kuti angadzitukumule napezeka pa chilango monga Satana. Ayeneranso kukhala munthu wa mbiri yabwino ndi akunja, kuti anthu asamutoze nagwa mu msampha wa Satana. Momwemonso, atumiki akhale anthu oyenera ulemu, woona mtima, osakhala okonda zoledzeretsa, osakonda kupeza zinthu mwachinyengo. Ayenera kugwiritsa mozama choonadi chachikhulupiriro ndi kukhala ndi chikumbumtima chabwino. Ayambe ayesedwa kaye, ndipo ngati palibe kanthu kowatsutsa, aloleni akhale atumiki. Momwemonso, akazi akhale olemekezeka, osasinjirira, koma oganiza bwino ndi odalirika pa chilichonse. Mtumiki akhale wokhulupirika kwa mkazi wake, ndipo ayenera kukhala wosamalitsa bwino ana ake ndi onse a pa khomo pake. Iwo amene atumikira bwino amakhala ndi mbiri yabwino ndipo amakhala chitsimikizo chachikulu chachikhulupiriro chawo mwa Khristu Yesu. Ngakhale ndili ndi chiyembekezo choti ndifika komweko posachedwapa, ndikukulemberani malangizo awa. Ine zina zinkandichedwetsa kubwera, mudziwe za mmene anthu ayenera kukhalira mʼnyumba ya Mulungu, imene ndi mpingo wa Mulungu wamoyo, mzati ndi maziko achoonadi. Musakayikira, chinsinsi chachikhulupiriro chathu nʼchachikulu. Khristu anaonekera ali ndi thupi la munthu, Mzimu anamuchitira umboni, angelo anamuona, analalikidwa pakati pa mitundu yonse, dziko lapansi linamukhulupirira, anatengedwa kupita kumwamba mwa ulemerero.